Yeah.
Are you awesome?
This is awesome.
Was
ungumbona ishinda kwekuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe. Wangumbona ishinda kwekuku unfollow wewe.
Acha nikuunfollow.
Na so lazima ngikujue tindo nikufollow wewe.
Bora nikuunfollow.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow ngu follow mim, alafu si follow back, asa manake ni
haja ni ku-unfollow.
Bibi ibonge la shape, picho na posti utaku, mixi mambo ya nini.
Bula ni ku-unfollow.
Uto na posti bikini, video nusu uchi unamonyesha nani. Picha zako za kushinda, unaposti picha zangu wewe kwangu kama nani.
Haja ni ku-unfollow.
Unaringi ya lunch, nadio na machino. Caption china kumbengo za gari yako. Unajikuta webisho, oh oh oh.
Wangumbona issue ndogo kuku unfollow wewe.
Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe.
Wangumbona issue ndogo kuku unfollow wewe. Acha ni ku-unfollow.
Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe.
Bora ni ku-unfollow.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow.
Yani habari zambao ushaposti. Wako breaking news kila post.
Na kufollow.
Replies guzi screenshoti. Ushosti ushosti wako riposti.
Na kufollow.
Kwenye page zote insta uki trendy na kufollow. Kila time uko live mtu wa matukio mengi na kufollow. Unaringi ya likes na dio na machino. Caption china kumbengo za gari yako. Unajikuta sister do. Oh oh oh.
Wangumbona issue ndogo kuku unfollow wewe. Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe. Wangumbona issue ndogo kuku unfollow wewe.
Acha ni ku-unfollow.
Na so lazima ngikujue tindo ni kufollow wewe.
Bora ni ku-unfollow.
Nasema je.
Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow. Follow and follow.
Frank Rose, naku follow, free nation, naku follow, follow and follow, follow and follow, follow and follow, follow.